mazima nkoze ntya kumanyise ekitufu ekindi munda mu mutima nkuze ondaba okuze nkulaba fembi tukuze nga tweraba ekyo tekimala amazima wegali egane sentinatina wuliriza nza kwagala gumira kunze nza kwagala balala balimba nza kwagala lemera kunze za kwagala balala balimba mubalunji kwe wasuka utumeri nyachinze manyise abalala bona ntio basinga oli mukulu mbitibwa osano kutijisibwa toli mutona ye chingwanira okuwembeja ekyo tekimala amazima wegali gegane sentinatina uliriza nza kwagala gumira kunze za kwagala balala balimba za kwagala lemera kunze za kwagala balala balimba babite twala byange abalala basuli bona basinga twala byange abalala basuli abalala basinga maikuli amazima nkoze nti